la
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 la la
la la la la la
la
la
la
la la la
la la la
la la la la Hola, la mtomo mfwetu, useko na wangende, useko na wabunaki. Hola, la kaino mfwetu, losha la mbukungu.
Suga, mashama parati, upula pa ushe, wato, upula bati, uspacha njega, miyama parati, wela so minwe. Kujoza mshumile wedu, kujoza mpanze paitao, kujoza mpanze kebishe. We are tough, we are tough, we are tough, we are tough, we are tough. Pass up and watch you shoot in a skin, but you think it's quite a farmer for bad. We keep waiting, but you tell our one more. Ever sell up a skin in a school base, but you come from kids about in the coolie kanda. Yaman, you are sabe. Papin, you are TTL, who come to the others on a lesson since we will come and ask us. Hey, have a fun every week, but you focus on what you were calling, but you go to look for a zoom. Petu kuzi fe, petu filter nonji, petu selsi vaju mahamu, petu shika nejilo. Pese mkutuweza ngonua, mkutuweza kama mzoebe kutuweza 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 moshapisi. Mkutuweza mpuazu mbatu shukupeba ikezi ya nu. Pese mkutuweza ngo Cape Town. Na ukepuwa na nambanga, unambanga, unambanga, unambanga. Na parami kata, na parami upi, na parami chinda, parami taba, na parama mangi. Ausuwa machoni, haifuma mashai.